Uma khalita longo mina darling yo benginawe. Sivuka sobabili ngoba darling ngeke silahlane. Uma khalita longo mina darling yo benginawe. Sivuka sobabili ngoba darling ngeke silahlane. Oh love ngithi come duze. Duze oh duze. Oh love oh come duze. Duze come duze.
Bethi kuphela ngomop sophoko phela khona thina uyasofela khona inhliziyo zabo sometimes uyazicwela umona mabe sibona bathi kunini thina siyafosa wedali wami loluthando lwami nabo abasekele sikruze hayi banagezapo dala sibasokolisa plain abathakathi bezama ukuthi siphele umoya kungahlangani sithalo sami yekudala bezama abantu bethi bafuna usuke straight eduze kwami noma kukhala icilongo ngizoba nawo zodlala eduze kwakho njalo.
We need to come doze, doze, oh doze. Oh Lord, how come doze, doze, come doze, doze, come doze, doze, oh doze. Oh Lord, how come doze, doze, come doze, doze. Pelangi king mina, we queen wena. Nase Zulu in Italy, yo banjalo. Istalone love, ipesta lako. Bambelela gimu cruising now.
Impilo yami yonke iphelele ku. Usana sami celo ngibambele duze. Njengamajuba thina sijubalale mtano mo. Hey yeah. Ngiyamthanda umuntu wawo. Ngizomthanda phele nyanga. Ngicela uhlale duze kwawo. Uyaziba nomona. Lwamihlezi kuphila imnyaka imizwa yami ikhethe wena wedwa maningibonela yena cela nimtshele ngisamthanda futhi ungowami forever kananolayeko
ngithi come duze duze oh duze oh love how come duze.
For to go on before.